Ambalma Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Vira Suba Kono, no studio City, Nelen Yetani Saba, Obeano, Washington DC, Amerik Fabakono, Bitara Dodo, Kibara, Una Kalike, Nuneka. Dunia Faraje, Jamana Uka, Finitini, Setini Jakulu, Noe Ota, Uka Lagere, Mbegake, Vilnius, Lituani, Jamanana. Amina Hakli Jaraboke Fana, Ani Tomoni, O Lagereka, Kafara Politiki. Politiquement, on est du temps qu'à Fela. Il n'a pas Farafina, les bienfants, Gunka, Soroko, Djakulu, No, Uma, Uluka, Nyangli, Ululi, Kanzabo, Malika. Kafara, Hakli, Djakabo, Reka, No, Stedeo, Oni, Uma, Malika. Ambalmake, Amadi Traore, Fekabo, Bamako. Amena Kumafana, Rasba, Oka, Kritikeka, Mauritani, Fama, Uye, Uleda, Mali, Makuka, Senkado, Uka, Djakulu, Korola, No, Estaheli. Jamana uka jatige wale kaleli hukumu kono na J5 Sahel kafara anga todunkan nafaju mbula farafina ani anga bifari kolonyana ya kunafuni kabobu mwako shaka traore bolo nilude mina ke anga kunafuni kumabawe kala sauma. Alors, il y a un peu de temps, Vilnius, Noé Sigidae, Kabo, Lituani, Jamanana, Nobe, Otan, Walma, Neto, Noé, Farajauka, Djekulu, Setigi, Finitugi, Djekulu, Aywa, Olu, Kelemeka, Nyoyando, Boloda, Ukraine, Jamanatigi, Volontaire Zelensky, Ajirako, Owati, Boloda, Lena, Komake, Aka, Jamanaka, Doni, Djekulu, Kono, Koye, Haklina, Taye, Vua, Bamara, Kunafundila, Madame Traore, Alebe, Akunafuni, Walaulae, Angalame.
Good afternoon. I think we are ready to start. If you
ko jamana tigi Zelensky kapma jugu haklina be ka gele ala wuli kokura jamana tigu ka la jerenina amame folo nyamgo utuni so diara ka fo ko turki jamana tun labana kaka keleli haklina ulabla ni swedi jamana ka sindoni utanje kulula ajekulu tonde unyaira ku jigiba ka bengan ka se kasoro ko aleni min dabena gele ya ani feneka haklina ulabla uka la jere bayi na be wuli kosume annuel o keneka utanje kulufe ni yeta kilenu ye do natola uka jenyonya anuka kokorondoni kata Ukraine jamanama jamanatigi Zelensky tunkayanka Ameriki jamanatigi Joe Biden ye lajere inkeneka kafara otanje kulu nyamugo bawere uka nana lajere inkeneka arabadu kula gila nyamugo uluye haklina do usikisinka niko uira nga koni haklina nunuma bla beda kamfolo nabe natalike Ukraine jamanaka sindu nina otanje kulula Ameriki jamanatigi Joe Biden koni ye lasiluke kakasuru na dunira mikera ani otanje kulu Katila Denche, nous secrétaire général de l'OTAN. Nabi Weleko James Stoltenberg. Ikran Jamanatigi Zelensky konye a sebe a katuder bololo sanfe. Ko ama lavansa soro u kunyala. Ni kunye, a tabolo kagelen kosebe wa akunye durulendu. Ko wati krengren fosu koni madi mimba iraka fo ko chila blala Ukraine jamana makasi mena du ukakulu inkono. Ikran jamanatigi Volandimir Zelensky ye nifo. Akakma u kunchelila aya iraka foko ni haklina munu talen flenye fangaka dogon kosebe wa kumi. Meni mfumaka info jeka la jere keneka la jere misi mfe jamana tiki Joe Biden mena kili durutama ke kata Europe gunga nala ni otan jekuluka ni la jere baindi ye utama kumbadoi
Turkey and Sweden agreed today.
Aywa halisa ambeto ni faraje setigi finitigu jamana uka jekulu nika la jere ka nidowa wileko otan walma NATO nobe aywa ka boludale no sisan Vilnius Lituani jamana na okum konana. Aywa amena kumani Amedu Traore ale politiki hakili jagabola eka bo Philadelphia balmake inula
anula balmake
ha inichola aywa ni lajere ba noe Nathan tai ale kuye jumende mimbe ka boloda sisani wati konona na Vilnius Lituani jamanana
aiga ina ngalijara balmake neto we jekulu mumbe Etats-Unis ne Europe jamana chama je nyokon fe one irisi jamana koro munu mbora irisi la jekulu la sisa uka ni nyokon ye Lituani Vilnius sigi benembe ka kuma uka neto ka jekulu bonyalima abonyali one ka kuma kele mumbe sena Ukraine jamana ne irisi la jamana che dugu dama munu fana be fe ka fara neto kan ka segesegeli ke ka lajeli ke olu be se ka fara kan jona choko mina o kani sigi ka foin a benendo orema ka klaka a wariko ko o fana franfasia ko nyafo nyokonye
aiwa RF kalanju mwembe sega soro ni lajebana watimi na Ukraine jamana uni Sweden uba njini kado telia ni toni kono kama soro watikele na Moscow fana beka jirako ni toni beka bakabalike akadanchela barisabu litua nimbe Moscow kere felala eko di orofa felala
o neto ka bonyalin aka ate akuma Moscow la seran kosobe il si jamana la seran kosobe o me uwe bena ben kake ka konyonye ko u kana irisla hafu ina kuku jija neto kana se aka frontier la ono ya aka dugu da fe siguye me o mabo senfe Ukraine ne irisila kani nkele nyato kere fe dugu ni mfanfe be ulube ini ngalike kafo kube fe kado ndike kulu ina no is Swedie one Finlandi one Ukraine yere me Ameriki jamana preza ya ira kafo ko Ukraine ko malabe mfolo kado neto la me Swedi otaku mbloke lendo ne Turkiye Turki jamana nyemoko benkan do tumba kuma korofo do tumba aline Swedi kauche ukuma nyanabo folo na kila alifana bekanki ikandi kafokaje ranae kuswedi kado Finlandi muyo Finlandi jamana ye uko ni uluta o nyanabora obena franetoka clear flying us
aiwa ni chowala ni alaje yala here ni nyinini bise ka ke dien jamana ofe Ukraine kele nyina bolikola yala bise ka ke ni wati kono barsabu wati na kele dam nene faraje jamana tuna nyini taseka benkan soro Rusilani Ukraine che obise ka ke blema munafana uyu hakli na fali bibina
o sisan ko kachugo yele mana niya jatimne kelen kanka ban kelen banin kuma sigiga ke kanga ke ka nyefo nyonye kelen ga ban me kafokabe ban sisan okote kelen amadam ne ka ban sisan ko kokola o ferore tigera kabini kelen damne ra Ameriki jamana one neto ka jekulu lufana jatimne ka fo ni kanga ke fere ambulu angam buli jona ka dugu wero faran yere kan uliyo fere nono tike ka akunda ko iris jamana ne ikren jamana be kelala don sisa o dugu nono farale ikren neto ka ulu bo hagele ala me one ikren ne irisilaka kele o bani o kuma o fana kanga ke adama kuma de tasiki ka foke ka klaka garanti do di irisila kauma kafo angani toka boyani atena kasara la sima no osigi la forma ke nyatena soro kelaina
aywa mbolma ke ini chola ni njara kusebe nitu ya mbolma ke Amidu Traore aleka hakili jaga boye tanyashi neto ka la jerebanika angafuli bae farafina tlebi anfan jamana ukasoroku no ye imuwa uye la silike kofe ukanyini kofe ko nyangili wula ka bo mali franche fanga mali politiki ma o ni dugu donton uluye aiwa u hakilina di u fela di akola vya bambara la sigide ka bob mako Mohamed Danyo bolo aleba anyafo ana angalama
yu mwaka la sigilaba na nyangini mtu ntanu kanyeshi malima kabiri samba fula ani mwaga ani fula uye jambikalu uye uuli Abdurrahman Jara na ale konbe partila muye URDA ale hakinata ya muye ni nyangini mvulika ani abna seka munde nyo ya malikula anka alame uka
yetuko fula be awulili na nebulu afolo aba iraka fo mali anabe chamache fangari kono alsa Mali est un pays fréquentable sur la scène internationale à Boira. Sinon, l'IA Jatemine, Mali autorité ou Mali opérateur économique ou Mali activité économique major clé ka kunke ni nyangile nume. Donc nyangile yamse gafo a gele abamase anga jamanama.